Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda guhera isaa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo. Mu Rwanda umuceri uva mu mahanga urahendutse kurusha uhingwa muri icyo gihugu, ibyo bigatuma ubura isoko. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, waramutseho.
Waramutse neza Venuste Nshimiyimana.
None ikibazo cy'isoko ry'umuceri mu Rwanda kifashe gite?
Ikibazo cy'isoko ry'umuceri mu Rwanda kirakomeye, kiraremereye, kirabyimbye, kubera ko amasoko mu nganda zitunganya umuceri babuze abaguzi.
None kuki abahinzi batagurirwa umusaruro wabo nk'uko bigenda ku ikawa?
Impamvu batagurirwa umusaruro wabo ahanini bishingiye ku kuba hari imiceri iva mu mahanga, cyane nko mu bihugu bituranye by'u Rwanda nka Tanzania ndetse n'ibindi bya kure nka Thailand na Pakistan. Ariko ahanini abanyarwanda barya umuceri wo mu Rwanda bakavuga ko ahanini umuceri wo mu Rwanda utaryoshye, bakihutira kuba bagura umuceri wo mu mahanga. Ariko nanone bakavuga ko umuceri wo mu Rwanda uhenze ugeranije n'umuceri uva mu mahanga.
None se Minisiteri y'Ubucuruzi kimwe na Minisiteri y'Ubuhinzi bikorana gute kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti?
Mu kubona iki kibazo kugira ngo bashe kuba bagikemura, Minisiteri y'Ubucuruzi n'inganda ndetse bafatanije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bashyizeho sosiyete ya EX bari kugurira umuturage cyangwa umuhinzi umuceri uri ku mbuga. Ariko uwo mu nganda haracyarimo ikibazo Venuste Nshimiyimana, wenda nyuma bavuga ko ariho bazatangira kuvuga.
Urakoze Eric Bagirubusa. Nibutse ko ikiganiro kirambuye hamwe n'impuguke kuri iki kibazo cy'umuceri wo mu Rwanda uburi soko, murakigarukaho mu kiganiro dusangira ijambo isaa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Umunsi mwiza.
Umunsi mwiza nawe Venuste Nshimiyimana.
Mu Burundi umukuru w'inteko nshinga amategeko Gerard Ndabirabe arasaba ko mu gihugu hashyirwaho urwego rushinzwe imiti, ibiciro byayo bikomeje kwiyongera kandi itaboneka uko bikwiye. Thierry Vendayishimiye.
Ikibazo cy'iduga ry'ibiciro no kubura kw'imiti yo kuvura abagwayi mu Burundi kimaze igihe kivugwa, aho n'abakoresha ikarita yo kwivuriza ko ariyo mituelle de la santé mu Gifaransa habariho amafaranga menshi nk'uko bagiye babivuga mu bihe bitandukanye. Ibyo nibyo byahagurukije abashinga amateka bagize komisiyo ihoraho ijejwe iby'imibano n'agateka kazi na muntu, baje kuraba kwico kibazo cifashe mu ntara no mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi mu gihugu hose. Abo bashinga amateka basanze ishyirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Santé Publique heri hanzwe n'ikenari ridasanzwe ry'imiti, iyibonetse nayo ikabizimbye ku rugero rudasanzwe.
Mutuelle de la Fonction Publique rihanzwe n'ingorane nyamukuru zibiri zikurikira, cyane cyane mu budandaji bwaryo rimwe na rimwe no mu budandarizo bw'abikorera utwabo. Imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izimbye cyane.
Nyuma yo kubona ibyo bibazo, inama nshinga amateka yaciye ihamagaza abarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe nabo mu bushikiranganje bujejo gushigikirana n'agateka kazi na muntu kuri uyu wa kane mu ngoro y'inama nshinga amateka, kugira ngo bashikirize ikibazo aho kiva n'inyishu zirambye ziriko ziratunganywa. Mu byashikirijwe n'ubwo bushikiranganje bwose harimo uburyo budatunganije neza bwo kugura imiti kugeza ishikiriye abigenerwa ari bo bagwayi, aho usanga ikigo Kamebu cahawe isoko ryo kugura imiti mu Burundi n'ishyirahamwe ryo kuvuza abakozi Mutuelle de la Santé Publique hari ibyo badahuriza ko ikibazo nyamukuru akaba ari uko iryo shyirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta hari aho ryafata ingingo yo kugura imiti ivura abagwayi kandi bitari mu kazi karyo, nk'uko byerekanywe mu cegeranyo cashikirijwe na komisiyo y'abashinga amateka ijejo gateka kazi na muntu n'imibano. Afatiye kuri ibyo utwari inama nshinga amateka Honorable Daniel Gerard Ndabirabe yasabye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu abantu gutandukanya abagura imiti n'abavuza abantu kuko mitiweri de la sante ijejwe kuraba gusa ko abagwayi bayo bavujwe neza ndetse bakanaronka imiti bakeneye. Yashimangiye ko mitiweri itegerezwa hagukura mwakarenge ukijanye no kugura imiti kuko haca hazamwo gukunda inyungu z'umurengera kuruta kwita habijejwe.
Nimba yo hori ifise role ufungishe kugura imiti ireke kugura imiti kuko icayinjira namwo na kamebu kandi bakaja no mu mpari bityo de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bari ko baravugwa.
Urangoye inama nshinga mateka Gerazi Ndabirabe yanasabye ko hojaho uwego rubazwa ibijanye n'imiti kuko hari bibazo bihanze ico gisata kizana kikanagurisha imiti biburu wo bibazwa kuko bose babitererana baba bo muri kamebu no muri mituwere. Avuga kandi kwica ari kibazo gikomeye kuri leta kuko hari n'imiti hori borera mu bubiko kandi abagwayi bayibuze ndetse inazimbye. Madame Imelda Sabushimike atwara ubwo bushikiranganje ukundi kabisigura
kuko ikintu gihambaye cyane nuko umwe ne gihugu asanzwe ari umunyonyi wa mituwere de la fonction publique yoronka umuti kandi agahabwa ibyo amategeko amurekurira.
Kuri ubu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugenda bushiraho amazu yo kugurishiriza mu imiti ayo bita amafarumasi mu Gifaransa ikenerwa kubagwayi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abayikenera bayironke hafi. Ni mu gihugu ubushikiranganje buvuga ko mu minsi heze ishyirahamwe mituweri de la sante publique ryari ryarahawe ububasha bwo gushinga ayo mazu hirya no hino mu gihugu kandi bujejwe kuvuza abantu gusa. Ibyo bikaba byaratumye haba intege nkeya mu bijanye no kurosa abagwaye imiti kwiye. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibihe byiza nshuti bakunzi mwese mukurikiye radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njya muri kumva kuri micro ndi Karemera Patrick Mbahikaz. Uburwayi bwo mu mutwe ni uburwayi abantu benshi badasobanukiwe neza ibimenyetso ndetse n'uko bafasha umuntu wagaragaje ubwo burwayi. Hirya no hino mu gihugu hagenda yiyongera umubare abantu benshi bafite ubu burwayi bwo mu mutwe. Uko umubare w'abarwaye ubwo burwayi bwo mu mutwe urushaho kwiyongera, usanga kwitabwaho kwabo nako kugenda kuba ingorabahizi. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC bwagaragaje ko umuntu umwe mu bantu batanu mu Rwanda bafite ikibazo cyangwa agendana n'ibibazo byo mu mutwe. Mu Rwanda cyane cyane mu mijyi, umubare w'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bweruye ugenda wiyongera, aho akenshi mu mihanda, mu masoko ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye uhura nabo bambaye imyenda idasukuye cyangwa se imyenda isa nabi, ndetse kandi akenshi ugenda ubona abantu bahuye nabo bagenda babitaza cyangwa se babahunga kugira ngo badahura nabo. Muri iminsi imibanire y'abantu isa nk'iyahindutse ku buryo usanga imiryango imwe n'imwe iheza ababo bafite uburwayi bwo mu mutwe, bigatuma benshi bajya ku mihanda ndetse no gukira kwabo bikaba byabingora abahizi. Tuti bakunzi b'ikiganiro ejo, munyemere twakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye kuri insanganyamatsiko.
Nahaba ku mihanda bo inaha babona bagenda ariko sinamenya ngo nuwahe. Urumva wenda babaturutse ahantu kure kubyo
nta. Hirya no hino mu mihanda, mu masoko, muri za gare n'ahandi hatandukanye, harahagaragara abantu mu byiciro bitandukanye bivugwa ko baba bafite ibibazo by'uburwayi bweruye bwo mu mutwe. Hari ababita abasazi, ariko ni imvugo idakwiye. Baba bagendagenda bazerera, akenshi basa nabi, usanga baba baratereranywe n'imiryango yabo. Ni ibintu bamwe mu baturage bo mu bice by'intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye bavuga ko nabo babona bikabatera impungenge. Hakaba bagaragaza ko biterwa no kuba abantu ngo bagenda bahinduka bagatakaza ubumuntu.
Niba ari umuco nyarwanda uri kugenda uhindagurika, niba ari ubumuntu uri kugenda buraduhiramo, ntago mbizi njewe mbona umuntu ugwaye umugwaye mu mutwe iyo agize ikibazo nk'icyo bahita bamuvaho bose.
Nyine hari igihe agenda bite acika umuryango akagenda bakamubura. Hari igihe bamubura. Hari igihe bamubura ariko atari ku bushake bwabo rwose pe bamushatse bakamubura, nyine habakunda kuwaca bagenda baturutse ahantu kure. Ariko bakamushakisha bakamubura ntabwo aribo baba bamutaye.
Ku rundi ruhande hari n'abagaragaza izindi mpamvu zitandukanye zishobora gutuma abantu batangiye kugaragaza ibimenyetso byo kugira uburwayi bwo mu mutwe bweruye bataba mu miryango yabo.
Nuko hari igihe ababyeyi nta bushobozi ariko baba bafite bakabona babona rero nta bushobozi bafite bakamwihorera, cyangwa baba banabufite bakabona yazajya bakoze isoni abaye ari mu rugo wenda
kubera ko imyifatire ye imikorere ye itangira gutandukana n'isanzwe, nibwo ujya kubona ukabona abandi batangiye kumuha akato no kumushyira ku ruhande.
Nubwo hari abakigaragara baratereranwe n'imiryango yabo muri ubwo buryo, itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya gatatu ivuga ko buri muntu afite uburenganzira ku buzima, kubaho mu bwisanzure kandi atekanye. Ni ibishimangirwa n'ibikubiye mu ngingo ya 21 n'iya 22 z'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, aho ingingo ya 21 igaragaza ko Abanyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza, naho iya 22 ikavuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba ahantu hatunganye kandi hadafite ingaruka mbi ku buzima.
Njye numva ko umuntu afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi we tutitaye ku kibazo afite. Oya, ntabwo kubahirizwa.
Hari barabizi, hari n'abatabizi batazi ko abantu bose nyine bafite uburenganzira.
Mu mboniza bamwe mu baturage, kugira ngo ibi byiciro by'abantu bahezwa n'imiryango yabo bakavuzwa uburenganzira bwo kubaho batekanye bikurweho, hari ibyo umuryango nyarwanda n'inzego za leta bakwiye gukora.
Ingaruka zateza, ashobora kujya mu muhanda bakamugonga, ashobora kujya mu ahari mu muhanda agakora ibindi bibi cyane, uwo muntu bikabimugizeho ingaruka, kuba bamugonga, kuba yaterana amabuye, kubera ko ubwo nyine babaye umusazi nta muntu uba umwitayeho muri make.
Mugomba kubahugura mukabanyuranyuramo.
Abantu kujya babimenye nuko twazajya tubasanga tukabigisha, tukababwira ko uriya muntu afite uburenganzira atari umusazi, ahubwo afite uburenganzira nk'ubwo abandi yitayeho, nawe yamera nk'abandi.
Iyo abantu bagize ibibazo by'uburwayi bweruye bwo mu mutwe batitaweho n'imiryango yabo cyangwa sosiyete ikabaha akato mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bibagiraho ingaruka zirimo kuba ikibazo bafite cyarushaho gukaza umurego aho kugabanuka, imirire itaboneye, kubatwa n'umwanda, kuba ku gasozi n'izindi ngaruka mbi. Ubundi umuryango wabyitwaramo ute mu gihe umwe mu bawugize agize ibibazo bimuviramo kugira uburwayi bweruye bwo mu mutwe? Ni ikibazo twabajije Dr. Rutakayire Bizoza, umwarimu muri kaminuza, umuganga, akaba n'umuhanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Atanga inama y'uko uko byagenda kose, niyo umuntu yagira ibibazo birimo n'uburwayi bweruye bwo mu mutwe, abo mu muryango we badakwiye kumutererana cyangwa ngo bamureke.
Cyane cyane family support ni ikintu gikomeye gifasha abantu bafite indwara yo mu mutwe yeruye gukira vuba no kuba well stabilized igihe kirekire. Bakabereka urukundo, bakabaha ibyo gukora mu rugo, bakamuha agaciro, bakamuha ijambo. Kenshi umuntu wamaze kubara mu mutwe ntabwo bamuha ijambo, bagatekereza ko yatakaje ubwenge burundu, ariko bashobora kumuha ijambo mu migambi yose, imyanzuro yose ifatwa mu muryango. Ashobora kubaka urugo, ashobora kubona akazi nk'abandi, ashobora gusubira mu ishuri amaze kuba stabilized, agakomeza amashuri ye. Nta mpamvu yo kumuha akato, amahirwe yose abandi Abanyarwanda babona nabo bashobora kwibona, hanyuma bagakomeza ubuzima bwabo, cyane cyane kubereka urukundo no kuba hafi no gukurikira ukuntu bafata imiti yabo. Ni ikintu gifasha cyane no kubatega amatwi.
Ubushakashatsi bwerekana ko hirya no hino ku isi umuntu umwe mu bantu 8 arwaye indwara yo mu mutwe, bamwe bakaba banarwaye ariko batazi ko barwaye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko umuntu umwe mu bantu 5 mu Rwanda nukuvuga 20% by'abanyarwanda bagendana ibibazo byo mu mutwe. Impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe zitanga inama ko abafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa indwara zo mu mutwe bakwiye gufatwa kimwe n'abandi, ntibahabwe akato mu buryo bwari bwo bwose, ndetse ahubwo ababegereye cyangwa abo mu miryango yabo bakababa hafi, bagashaka uko babavuza kuko biba binashoboka ko bakira. Nitwa Noel Imana Ishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo.
Bakunzi b'ikiganiro ejo, mutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo abagize umuryango bafite umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe barusheho kumwitaho? Mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 5518 1411 cyangwa se 0728 0282 3232, ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe. Mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu, reka twumve agace ka 33 k'ikiramico utambagira utekanye.
Duherukana nire n'agahinda ari kose nyuma yo kumenya ko Alfred yamuteye inda ndetse akanamwanduza virusi itera SIDA, yibaza uko azabigenza byamuyobeye. Nkurunziza nawe ibyishimo ari byose nyuma yo kwishyura Damas wari umumereye nabi deni ryose agobotswe n'isambu ya mushiki we yaragurishije. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Ese uragira ibikiza?
Ndimo ndatunganya mu kazu k'inkoko muyoba.
Yese? Ngaho akira n'ibi biryo byazo ubishyiremo. Ushyiremo ibihagije kuko uyu munsi ziririrwa zonyine.
Mpereza, ngaho ifashishe iyo nkoni yawe unzanire kariya kajerekani gateretse ku ibaraza, nsige nzisukiye n'amazi zimwe. Icyo nzi cyo ni uko hano harimo inkoko zizatangira gutera vuba. Nabonye harimo inzizembagiza nk'izishaka aho zitera.
N'ubundi koperative yaranyorohereje impu inkoko zikoze ziri hafi gutera. Bashatse kumpa imishwi ndababwira ntishwi. Ndashaka izihita zimpa umusaruro. Baraseka babigira urwenya ariko bankorera ibyo mbasaba.
Banagwembeyemo ko warateye intambwe ukajya muri koperative yawe ufite ubumuga bwo kutabona. Buriya kandi warabakosoye ntugire ngo.
Warabakosoye nyine. None se ko abenshi bazi ko ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa ubundi bwose abagomba gusabiriza? Njye rero sinshobora. Nzatungwa n'akaboko kanjye n'ubwonko bwanjye nararahije.
Nanjye nzagufasha.
Nuko.
Ahubwo se muyo.
Imbwiraza.
Mva ku ishuri nanyuze kuri ya sambu wambwiye ko ari ya mama. Mbona icyapa cyanditseho ko igurisha. Ako ndebye nimero. Mbona siza marume nkuru nziza. Hari icyo bizora?
Nibyo. Cyangwa wabona na Maria cyangwa Dorcas baraguze mobayiro akaba aribo bayigurishije.
Yewe. Aba ari Dorcas cyangwa mama we bagiye kuyigurisha nabyishimira pe. Byibura bo bampaho kuko babazi ko ari ya mama.
Zaha.
Karame.
Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugurisha imitungo wasigiwe n'ababyeyi bawe.
Erega muyomba no kubimbira kuko wari uhari. Ariko nta gihamya hari yemeza ko isambu ari iyanjye. Ubwo se yaba ari iyanjye ikagurishwa simbimenye.
None se Zaha.
Karame.
Nibuka se ubwo duheruka kubibazaho Christine akatwemerera kutubariza mu buyobozi bijyanye n'izungura.
Utabyibuka. Yarabikoze se ahubwo? Ko nabonye ntacyo yongera kubitubwiraho.
Ego ko. Christine ni inyangamugayo, ntabwo yari guterera agati mu ryinyo. Yarabikurikiranya anamenya amategeko y'izungura. Anyizeza ku isaha n'isaha tuzabikurikirana imitungo yawe yose uzayisubizwa.
Imana ishimwe, noneho singomba kubyirukansa. Niyo nabijyamo ndangije kwiga.
Nanjye nicyo nifuzaga kukubwira. Banza urangize kwiga rwose. Niyo bayigurisha se ko ntacyo byatanga? Yewe. Ahubwo abantu bashatse bajye babanza kubaza amakuru ku mitungo bagiye kugura, bakamenya ko itarimo ibibazo by'imiryango. Kuko nk'umuntu uzagura iriya sambu nyokosteri yagusigiye, umunsi uzatangira kubikurikirana amategeko azayigusubiza ubundi abihomberemo. Ngaho nibereye.
Mana we, muyo, nukuri Imana ijye iguha umugisha ku bufasha bwose umwe. Kuko byibura bituma ngira icyizere cy'uko nzaba uwo nifuza kuba we. Muyo.
Ndakumva.
Reka njye ku ishuri. Nizere ko nimugoroba uza kuza muri debate mperutse kugutumiramo.
Umva sha, cyane. Ese iyo mpamvu se navugaga ko inkoko zirirwa hazonyine? Ndava ku ishuri hanyuma mpite nza muri debate yanyu.
Muyo. Umbere nuva ku ishuri ukweto wigiyeho gukora. Urutahane nirebera ukuntu ukora inkweto kandi ufite ubumuga bw'abatabona.
Mama,
don't see it.
tayari. Yeye ni muruho guhitira abandi. Yeye no kongera gukandamizwa na papa avuga ko turi abagore ntacyo dushoboye.
Yewe we.
Mama.
She mama mi watu. Ganza we see us. Mwana wa abasengesho murangu sengera ntajya pfubusa koko ndabibonye
warakoze mama
none se mbwire wakoze ikizamini uhaguka muri shireri bakubwiye ngo uratsinze
umva twabize se ku muntu wakandangiye erega ari inshuti yanjye tukiga muri secondaire rero kuko twese twari turi gukoresha ubudasobwa we yaje yicara muri ya restaurant yo mu centre urabizi masaha mu gitondo n'abantu benshi baba bahari
nuko
bambaza ibyo bambaza birangiye nsose nitahi ahita ambwira ngo felicitation twaye neza ati buriya twagutegaga amatwi bagenzi banjye bose bandika twese twahoreje kuko bitwaye neza mana kubeshya byandenze ndamusimbukira ndamuyambira abantu bose mu centre barumirwa
kudoruka uwo mugenzi wawe uzamutumira aze mutugishira ubushera twishimire neza tugiriye
oya mama nyihorere nubwo ari inshuti yanjye dukundana ikigo cyose kibizi ariko sinjaga kwinjira mu kazi ahagarariye dufitanye amarangamutima adasanzwe atuma rubanda rutazatangira kuvuga ngo nicyo cyatumye mpabwa akazi kandi narakoresheje ubwenge bwanjye
nanone n'iby'umwana wanjye ngukundira kuza ubwenge ubu rero nshatse natangira kubaka ikiraro kimwe ubu se n'uhembwa ntuzayingurira ngatangira gahunda yanjye y'ubworozi
wabimenye ubundi hari ibintu bitatu by'ingenzi mfite mu mutwe wanjye
bimbwire
ma icyambere ni ukukugurira inka n'umurima kugira ngo mfashe kugera ku nzozi zawe urekeraho guca inshuro ahubwo uhinge mu kwawe
nuko mwana wanjye
icya kabiri nzahita mfunguza konti ntangire kwizigamira tugomba kuba bakire mama icya gatatu nyuma yo kumva impamvu nyamukuru yatumye papa ahinduka bene kariya yakagenda akagukubita akagututeza akagutesha agaciro ngo nta bitekerezo by'abagore n'abakobwa akaguharika agashaka kunshingira ku ngufu kubera amadeni n'izindi nyungu ze tutazi
ayo manyago y'amadeni niyo yagiye gutuma agwa mu nzira yabaye nk'umusazi ntacyicara hamwe nyakasani we
nzayamwishyura yose mama tumusabe kugaruka mu rugo nzakora uko nshoboye mwereka ku mwana w'umukobwa nawe afite aho yageze umuryango abone neza ko icyo umwana w'umuhungu yakora n'umwana w'umukobwa yagikora
ariko se umwana wese si umwana ubu se nta basirikare b'abakobwa abona
Hello.
Bite mukobwa mwiza.
Boze baba ndire cyusha gukupe gukunje utangiye kumvugisha. Burimo gukomeza kunkomerekereza umuti akabitsi.
Ambo wa mugani utava unyuba uka kandi nari nguhatse ikamete ndasa ku ntego.
Agatsindu horuru umugome mu magambo no mu bikorwa.
Umva itunganya mu minota mike ndaje mujyane kwa muganga bakukurira miliyoni. Ndakeka amasaha ashize ubitekerezaho twahuje umwanzu.
Ntungerere mu rugo ntakumerera n'abarushe ukicuza icyatumye unyimenyereza.
Ntutayikuramo zabigenza ute se? Uremerewe icyo ubuzima bwawe? Ubure kuba umukobwa ubure no kuba umugore?
Ariko ubundi kuki niyahuriye mu modoka yanguzira urupfu rwanjye koko? Kuki ntabikoze?
Ntabyo wakoze nyine. Kuya gutekereza ku kintu cyane kwa bisa byari gutuma ufata uwo mwanzuro uretse ko nari no kugutwara nka guta mu kiyaga bakazavuga ko ari abanyagatako bagutayemo
afi uko gutekereza cyane kwanjye unyurira niko kwakwaguriye kampani sibyo nawe ubwawe ndabizi nta zindi mumfitiye kukumbwira ko ntagomba gukomeza gutwita nubwo wihagazeho uzi ko ugiye kuntakaza kandi ko ibyo nakoraga muri kampani yawe kubona undi mukozi bizakubera ikibazo uzi neza ko nkubikiye amabanga menshi kubwawe niyo napfa aho gushyira amabanga ya kampani yawe hanze ndakubeshyera
ubwenge uzi wowe kuri ibyo uvuze ngiraho ko niteguye kubyarana nawe ntanabyifuza na gato ubwo se abashoramari bagenzi banjye bumvise ngo nabyaranye n'agakobwa nari mpatse bamfata gute yewe naba nsuzuguritse ni mama ya mungu kandi tureke n'abashoramari abaturage bambonagaho umuntu ukomeye uzi urumva batanca amazi
umva rero Alfredi nkubwire ntungerere mu rugo idinda nzabyimenyera ninkenera kwikuramo nzabyimenyera ninkenera kwibyara nabyo nzabyimenyera kandi ninkenera no gufata imiti y'ubwandu bwa sida wanteye nabyo ni ibyanjye ubufasha wari kumpa nawe uzabwire kuko rwose ni ntangiriro y'ibibazo bikuziye. Watumye nihaga nta nicyo ngitinya nta n'umuntu ngitinya.
Muramba barani mbona mvuga ni sura yijimye, ntabwo nishimye koko, ariko ndaza kugerageza mere neza. Mbere na mbere reka nshimiye itsinda rivuyanga mu gikorwa cya debate. Mubambira amashyi rwose. Icya kabiri rero reka nshimire abatumirwa bacu. Direkiteri wacu Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha pe. Bisangwa nawe wakoze kunyumva pe, uretse no kuba nagutumiye nk'umuntu namenye uzi ubwenge karatarangwa n'amacakubiri y'abanyamuhire n'abanyagatako. Buriya nanagutumiye kuko nari mbuze uwo niyambaza. Nyuma yo kubona ko mushiki wanjye ari mu bihe bitari byiza byatumye atanaboneka uyu munsi. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha hamwe n'amatatu umurezi wa zahabu. Natinze rero ndumva naho ijambo abo nshimiye mpereye kubashyitsi, hanyuma direkiteri akaza guheruka anadusezerera. Zaha
Karame,
muzane amatata amwegere hano imbere.
Dije wadufashe ukagabanya n'abandi mwihangane ntitubatindira. Njye na Muyomba amatata dutambutsa, numva abajajura ari bibaza koko mbara n'umuntu utabona. Abandi nkabona baratangazwa n'uko yizanye ntamuranda se nk'uko Patrick yarabivuze. Nuhamya nanjye ubwanjye ntekerezaho bukandenga pe. Matata nubwo atabona ariko namwigiye ibintu byinshi cyane birimo uko nabana n'ufite ubumuga cyane cyane ubwo kutabona. Rero nako nabanza abibwire ndavuga nyuma. Muyo akira migo.
Niko mpereza iyo mikoro hano.
Ubwo rero muzi ko ntabareba, ndabareba mwese. Abibaza kuko namenya aha hantu ku buryo naba nigenza zaha batandanda se nibande. Umwe, babiri, batatu, bane, ndabona mubaye benshi. Ntababeshya simba arebesha amaso. Ariko muri njye icyizere nifitiye kingana n'icy'abadafite ubumuga nk'ubu bwanjye bwo kutabona. Iyi sare nayigezemo kare kuko nari mvuye kwiga. Nsaba ababishinzwe ko bayinyereka kugira ngo mbashe kuza kwatambuka neza nk'uko mubibonye.
Ahubwo wagira ngo arabona neza.
Ese mwari muzi ko niga gukora inkweto? Niga gukora inkweto kandi nijye jyenyine ufite ubumuga bwo kutabona. Kandi mbasha kugendana n'abandi. Iyo zaba atambanira neza ibi byose ntabwo nari kuba mbigeraho. Kandi ikindi iyo nishinga amakimbirane y'abanyamuhire n'abanyagatako sinari kuba mbana na zahabu uyu mureba, mbese nk'uko namwe mubona tubanye kugeza ubwo dufatanye ubworozi bw'inkoko.
Ninde munyamuhire muri mwe, ninde munyagatako?
Twese turi ikiremwa muntu, nibyo bidufasha gutera imbere. Murakoze. Abashaka ubuhamya burambuye bazadusure.
Yewe ndimo ndagenda ngarura ibyishimo muri njye pe. Bisangwa ubu mikrofone ni iyanyu.
Nabibonye ko nanjye narindekereje. Nari mbizi ko ari njye utahiwe. Nta byinshi mvuga rero, cyane ko abana bagize debate club babigiyeho impaka cyane, ariko buriya bazanye iki gitekerezo mwabahaye amashyi. Kubana neza ntako bisa. Imibanire myiza ni ikintu gikomeye cyane, yaba mu miryango tubamo cyangwa aho dukomoka za Muhire na Gatako. Byanze bikunze abantu bakenera kubana neza. Nubwo Muhire na Gatako bashyamirana se bitubuza ubuhahirane, bivuze ngo turakira. Ubu se sinturuka Muhire nkaza gukorera Gatako? Sinyamura n'abanyagatako se bajya gukorera Muhire cyangwa tuva hamwe tukajya kwiga ahandi? Ndabeshya? Byiza cyane. Hari ingaruka nyinshi zibaho ziterwa n'imibanire mibi, yaba hagati y'imiryango cyangwa abanyagatako n'abanyamuhire. Nk'ubwo buhahirane burahagarara, ibihugu bikatakwa n'ubukene, abanyeshuri bamwe bagatakaza amasomo yabo kuko baba batacyambuka ngo bajye ku ishuri. Imiryango igatandukana kuko wenda hari n'umunyamuhire washakanye n'umunyagatako, imiryango yabo ikabatererana. Guharikwa, ubusinzi, ubujura, ubugegera n'ibindi. Ndabeshya?
Inshuti muduteze amatwi masegonda make turaho tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya wo gukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.